Jenna Wayne.
Who just bless Norman Cross? This is the family of Vampire Garden. Watch it!
Asubuhi imefika, una raman wala pilika. Wajinga wana kucheka, hawajui haya na tafsiri. Ula wasaidi ya leo wanakona kinyago mbele za watu. Piga goti ongea na Mola, kesho ya tarudi tena. Hey, sema tena we, sema tena we, sema tena ujanacha mfalme. Sema tena we, sema tena we, sema tena ujanitupa we mwamba. Sema tena we, sema tena we, sema tena sijakata tama. Sema tena we, sema tena we.
Let's go peleka puta michongo kugonga kuta mikwanja kupeperuka sema no 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 no. Watu kukusaliti mashkaji kuleta chuki wengine kukona fisi sema no 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 no.
Ulo ya pigani ya leo kesho yata kupeba mbele za watu. Piga goti ongea na Mola, kesho utapata tena. Wey,
sema tena we, sema tena we, sema tena ujanacha mfalme. Sema tena we, sema tena we, sema tena ujanitupa we mwamba. Sema tena we, sema tena we, sema tena sijakata tama. Sema tena we, sema tena we. Sema tena we, sema tena we. Sema tena we, sema tena we.
Ulo ya pigani ya leo kesho yata kupeba mbele za watu. Piga goti ongea na Mola, kesho utapata tena. Wey,
sema tena we, sema tena we, sema tena ujanacha mfalme. Sema tena we, sema tena we, sema tena ujanitupa we mwamba. Sema tena we, sema tena we, sema tena sijakata tama. Sema tena we, sema tena we.
Sema tena we, sema tena we, sema tena we.